buli kiseera omulowooza emaali okabira oyo ate ye akukongoola kitalo nnyo omubalira olugoyo olulungi omugulira songa oyo bayagalira ddala alibunaayira omulowooza era bwe buziba nga tomulabye totereera tuba na mirembe ozimba ne bwepima kitalo nnyo omububira olaba musekero oyomba na buli jalaga omulunda olunda olundira ki okwagala olinga takwagala mu mmeme obanga enkuba etonnya mu ddungu kwananga emikwano egitakulimbe ono takwagala wate gyoli tomanyi kyakulimba switi switi nkwagala songa oyo gayagalira ddala alibunaayira omwogerako wafuna omulungi asinga nga yenna lyeryagera takooya funyiddwa kitalo nnyo ogendayo tensanyisa okulaba akulimba anti oyo gwayagalira ddala alibunaayira osasula ennusu bisatu ku mulyango omuyingize mu ddansi watuuka eyo ng'afuukuuka bw'omugamba obudde butuuse obuddayo gwe kale ddayo obuyagala kiyagaana ndeetako okwagala olinga takwagala mu mmeeme obanga enkuba etonnya mu ddungu kwananga emikwano egitakulimbe ono takwagala wate gy'oli tomanyi takulimba switi switi nkwagala songa oyo gwayagalira ddala alibunaayira nkwagala songa oyo gwayagalira ddala alibunaayira